Homeboy Moon.
Slinta got
you.
Sideways. Calling my phone.
Razor.
J-Mix.
Honey.
Let's take it to the top, my
bitch.
Zinalema kupisa Shini baba nangu sini malangiza Panupene muni wana njine patient Nizafi chitila monika loza patience Nakapeza mchitenge kamanga na vikuti Mutima unachumpa monga kwa dila mfuti Hine kuzipompa kapoko la pa duty Natinika poshe mami unkala kuti Tapasa na manamba tayambo to Milan Kupita kwa madezi tayambo Jailan Nikatina kuyewa karinane na kuyewa Mumutima nilikasie nikazajiewa Kauza wanzake ndiye gai wanga Batikuli ine kalindiweche muzanga Nikauza nikakonda kariguni nama Nikauza tifomela kari Neongang,
Fumela Tiara, 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 Fumela Tiara,
Nikagona usiku ni fetching Katuma SMS yo ni setting Hati iwe chumamuna na kumising Ama ilo nikakupeza ni kukising Hapa manje naona na kufutisa Najalo jaziwa na kuchuchisa Sipeni votela nangu nichita deliver Nikauza nikakonda sika ni believer Kari iwe naine ni brother na sister Manje wa itikonka na monga nipa twitter Hapa manje ya nigwila na phobia Yellow plus nikamwana kamu socha Nikafichi jila mobazani suwing Ama yezi ya poza baza Fumela
Fumela Tiara 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 Fumela Tiara
I'm so sorry daddy You're just like my brother I'm so sorry daddy We can only be friends Every day you're searching for me Calling, calling, thinking you can have me Don't bother yourself You go find someone else Nenganga
Fumela Tiara
Nganga
Fumela Tiara
Neonganga
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 Let's go J-Mix, let's go. Let's go. Mark Miss, let's go. Let's go. Teresa, let's go.
Exclusive.
Let's go. Dr. Zambia, let's go. Let's go. KDS Sux. Sean Jeku. Mr. Real. Let's go. Let's go. Pondov, let's go. Blacklist, I see you. Kingston, I see you. A1, let's go. Myra, let's go. Tulipa, Bronx. Let's go. Let's go.
Silent with the music.
Fumela Tiara.
Nganga.
Fumela Tiara.
Neonganga.
Fumela Tiara.
Nganga.
Fumela Tiara.
Neonganga.
Fumela Tiara.